yatutonda yatugabira bulamu tukole byatusobola tukyali balamu teri kijja kulema nga tubiride mu bumu nga tuli bamu naye yagayaga yugana gwe tuliko kyebuna kyebunjebuna mitima gy'abantu betawa twefitina fitifitina abatonde b'obumuti walangana nga tetukula kulanya Uganda na lwaki olabako kyayise mu munange n'omukomerera ne propaganda lwaki sande sukulu temuli basomi ab'oluganda omusumba yabeerayo basomi ne babulayo naye bamulandayo basome bibeera mu mawulire twalibuzizo kikolo kya nolya kikola ta ne tuyigira ngo fena ne tufuna abandi buzizo bifuno kya tubafuna bujja Uganda kwiri dareme naye lwaki Uganda yita mufe gwe tufeeka siri mucha abandi jakitibwa ne baba mukulu fe gwe tunyoma siri mucha abekolela bana Uganda fe gwe tuzalawa siri mucha bizoni najibuka kone njireka boba singa siri mucha mishoni mishoni fogoda my country Uganda. Natonere chitone chisomese nyuma yampane ngabo elinkuma nga balabe basembalaba toluva nyuma olimuwaki mukame yakwagala bojo wamuwaki onamuwaki akukumye nga balabe balaba bapesali tulilumya kwakemulira bipya balumwa balabe ne bafitina bakongo jate ne bakongoka bonna balina mufitina ne banjikira Mishoni mishoni fogoda my country Uganda. Sululu moja kambabulire mamba usawo nsise mbabumbuli Chiboda wala nowe moto kanga na yeja akolera dunda jotu sasiri Chief Friday bajiteka boka unye mu mutuleka tujibandule achitete yagaliza haita mugu tukirina mubaleke gababugume bali buzizo chikorota nolya chikorota na tuigira ngo fena ne tufuna abandi buzizo bifuno kya mubafuna mucha you gonna feel it remember naya lati you gonna ita mufe kwetu fete sisiri mucha abandi jantitibo ni baba mukulu fe kwetu nyoma Mishoni mishoni fogoda ma